masomero ga government mu district ye mukono bagamba nti bennyamivulu abazadde abataagala kuwa baana bikozesebwa ku masomero batakona abamu okubeera n'endowooza ey'okubalwisa awaka ng'okusoma kujiddwako akawuwo nga balowooza nti ennaku ezisooka zibeera za kulongoosa masomero. Babiwulidde musasi waffe Kasozi Mugagga
ng'ayumya mu ne Radio Simba akulira essomero lya Takajunge Church of Uganda Primary School Joy Jingo Kamya ategeeza nti ekyabazadde obutawa baana bikozesebwa mu bujjuvu kiviirako n'ensoma yaabwe okutaataagana.
Abazadde tebabawa, abamu si bonna tebabawa ebyetaago ebikozesebwa mu kilaasi, ebitabo, peni, kalamu. Omwana ayinza okujja najja ng'ayina ekitabo kimu nga te subjects ze tusoma nyingi, kati ogera okula nga agaseemu emaathi, agaseemu English mu kitabo kyekimu ate n'akihandinga n'akiwaayo wa ticha akimaakinge, kati ticha omulala agenda okujja nga talina kitabo. Kale bambi abazadde mbakubiriza bawa abaana ebitabo, oyidde ebadde empanvu nga tusuubira buli mwana kati ayinza okujja n'ebitabo naye erabazze abamu ng'era tebalina bitabo.
Ticha Joy era ayongeddeko n'ategeeza nti omuwendo gukyali mutono nnyo gw'abayizi be baalina omwaka oguwedde bwogeraganya n'abaakajja mu kiseera kino, bwatyo n'akoola abazadde okusindika abayizi basome.
Bwe twagalirawo omwaka twagalawo nga tulina abaana 72, olwaleero tuyowezezaawo abaana 210 okka. Abazadde baffe wano bakimanyi bulungi eno wiiki esooka ffe tetulina kye tukozesa baana ng'omulembe ogwo bwe gutyo wano waffe gwadiba. Abaana wano batandikirawo okusoma okuva ku day one.
Mu ngeri y'emu Olupo Nicholas omu ku bakulembeze ku ssomero lya gavumenti erya Mukono Town Muziri Primary School erisangibwa mu kibuga Mukono ayambalidde abazadde abalina endowooza eyo ey'okuba nti abayizi mu wiiki zino ezisooka babeera mu kuzannya, n'ategeeza nti za basanyi bajejjemu kubanga abayizi batandikirawo okusoma.
Abalala balina mindset balowooza nti wiiki esooka abaana batebasoma kate si issue, ffe tuli kusomera abasomesa gye bali ate ng'abaana basoma. Abalina ekirowoozo ekyo bagamba bakole ki? Baleeta abaana kusomera kubanga ffe tulikola, abasigadde waka baba missinga, tugobera syllabus tutandikira ku day one mpaka wetumalira tamu.
Agamu masomero ge tutuuseeko aga gavumenti n'ag'obwannannyini mu kitundu kino omuwendo gw'abayizi ku masomero gubadde tegunnabeera mungi. Lwa Sseddume Lubogola Simba, ze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.